Abdoulla Sissoko e Moussa Bala Sakho yo ardiɓe julaɓe to Yelimane Ebla ele hirnange wuddu leydi ndi ɓeɗo nannoɓe lumoɗi ɗonɓe ɓami sugulla kaɗo tiɗalla
Yelimane fembe ɓiɗɗo ndi damiñe
natugol le guenni Yelimane ana tiiɗa hannen saɗatiɗi fo e damuɗum booni ɗum wadde teɗelaji mawɗi le guenni ni ɗum won atol goton tan to ñamri amen natirta saabe ko ato on dogata hannen commerçant ɓe ɗu ƴentini coggu kulleji ñamteɗi fo yoga jaati cottoɓe bangge ɗatti ɗin cuuɗi du samɗen nokkuje ɓe ɗu acci coggu hannden meɗe tewtora hayeɓen tinno fiya dabiriji itta ñamarɗe le kanivoji ɗi yalla jenɗan heɓan ƴaɓɓitone wodiri
chauffeur en mublaji naɓoɓe nannoɓe lumuji gotiki kuteji ɗiɗo tielaji ɗi feɗɗana adama ko ni o chauffeur to kajolo toon o holti wiide ɗum yowti nokku o darni mobel makko joni golle barejo o watta
ñina jimi nanani
hitan hikka kammu toɓi famana seeɗan ana tiiɗa hannden mi heɓama yahan nokkuje to luumo watte ne lamorra amen ɗo mobilaji amen ko heewi hannden darken miɗa waɗa mansa ko seeɗa seeɗan miɗa tewta guureɗan muɗum mi atti yaade jaati mi darnian luumo macho ko ga e dijan saabe janɗan ga e ɗatti wala
luumuji ɗi yo jaati keɓɓal wonande mairie nokkuji ɗiɗi gatta e muɗum ardiɓe ɗiɗo nokkuji ɗi goytike rafi keɓɓal commune ngaji mabɓe ɗi keɗɗana madi fufana kanko woni maire kulukani
yo kare fourno jamar ko heewi muɗum ko joɗi lamorra amen fuɗɗo warta somo o watti sactirejo bonalaji jeetan haaɗi yimɓe joɗɗele guelle pamareɗen nadde luumo amen ɗum saabi hannen so commerçant ɓe du ko heewi muɗum ko joɗi cercle amen ɗo acci warde darna luumo sone haalana gonga keɗala on satti sanne
rewɓe katine joguiɓe darde mawde le kabar lumoji ɗi jogui sugulla saabiti allaji cogguji ɗi jogaɓe e mabɓe to bankas le laamu bagnagara e diree le laamu tumbutu holliti metti mabɓe
ayti diree jomuka
mi direyɗo jeeyami lumoji ɓurem danka tonka kanye sarayamo darnami ila nungu o fuɗɗimi puɗɗi yiide tiɗɗal ɓangal mobilaji amen ɗi ɗiɗum tampinamin sanne saabi natugol ndiyameji ɗi somayaji ɗi futtiɗi wakkati jon o cakuru gawri ujunaji jetti sefa wam jeeyiroɓe jaati ujunaji jeenayyi kilo jaaba temdere laawi ɗi fuu ko boni
fondodisboori
dunke en keɓe holti wiide ɗiɗo telaji nanugol lumoji kuteji muɗum na jaati dow jamare nde kañe ɗum wakkande leydi ndi keɗɗana Abdoul Karim jamutene dunke keɓal
sa entraîné n'est-ce pas
il janji wadde bonelaji mawde do datti meden di sabi datti fu boni ñolon handen kuteji muɗum du satti do jamaren sa ƴeewi joni fe yimbe ben darnobe sagoroji wona keɓal kasin sabi yoga mebbe wawa yaade luumo ede han fiɗi dabriji honno be hebirtan do guure mebbe sa ƴeewi ko naade bangal keɓal leydi kuteji muɗum satti sanne do jamaren fartade do laamu pe hoore muɗum
population et de l'état
andon wiide oɗo alhaali o wona fe le nokkuji leydi ni fufuni to tumbutu toon e wi ardiɓe commune o bonodaji ndiyam e tawde fuf nangol lumoji ɗi kay no jokkitita fof